kun sagale America ti sagale na America sagantan afan oromo amma jal kabe arka fune da wattauta fi dagge fatota sagale America bagana gata tan sagale na America sagantan afan oromo radio ni da fi television ni da ni magala Washington DC ra kan sini da barso kopi guya harra jimata onkololista kuda fur barakuma lama fuda loma akala kofsa Ethiopia timo onkololista afur barakuma lama fuda shani kabate tiate jira kan sun kesum mesu an bakadu moroda ti kopi ke nyarra ke santi kopi torbani labata dabalate gabasale imota hala yero irati tiye fadan kabna akan wajin tultane isin afera gara odu tisin da barsina odu amma ambo kanu tintu tujube
akamultan odu ngalgal kanaf qamnu kuno nanno amara godina wallo kaaba ke sette dukahan da fajal tafejru namo ta heddu fiaddo ta ejra akan gauni nanno jadanit ke suma kaaba Ethiopiat agayi digdamia fur waran nirgade bi'e ka eboda nanno le warwaran siaman itigege fami ke salami wanjiratan jireni sani bala ke sajira itigafataman ajaja polisi godina wallo kaaba commander tamasgan brasaw radio sagale america fakka ibsanit magala qobbo ke sette kan argam ke lama najirenya to ke sette bombin wan oef angwan nanno to ko yoduan jiratton kabrun afur madaniru Commander Chakajan Tirukaton ni Hafani Jiran Hoji Konar Ibage Sajru, Konam Bultoni and Gitokuru Busanif Soda Churan, Hoji Konara of Kusatajruja and Jeturan Masfinarage, Gabasera. Motumana no Somale, Batian Kololis Fahangamudde Barakumalam of Digdamilamat, Yeroar Fafa for Itansu Niroro Bahafun, Iban Hongen Walkabate Garawak Tikabrot Era to Akadendo Ipsejra. Ittana dubima motumana no kutaja afarhan abdullahi akajaranit nanun sunjal kababate unkurulisa roba arguk abature nanun somale yero roba goof deer jeraman rat kanar katutau addis chakul ogesa talma mahalak elensa dubisun gabasera turbandarbe yabalian dara galana griki tiot kate gudan tutagara europa de maturan kursa deet galafate sababan motorrich abuf dambali galana hamad ajachuran namni balasana ra lubun ole toko radio sagali amerika fipsejra kal lubun olef umurin sa digdamo ta kesatay mustafa faraha radio sagali amerika saganta fan somali fakayf setti gudan tuni shantamataan magala turki andara galana ejian jirtu izmir raka udan yabalagara turki de maturtef Namoto humnan olfe atterraturan jede. Halkan dukanan dahanne itu imalajir ruti. Motoria balatti hujjuchu dide dambalin galana ejian kara sejer Mustafan ta atile sadif galana rasafafne dambalin sun guddayota u galana rahanga metra sadi olka atro ejer ejra. Jiratunni udulatti hujjettunni tisabidda kanne midaman gara dachina anno jirutolar kisan kanne lubbun hafane freffa gudan tutalami wan Somalia gara magala guddo Lesbos Maitleni tgesaman irito ko dubartoni kula torba du Mustafan ibsejra iroto kula sadif dubartoto kula torba dabalate kanem bronsoddum lubun odulle ibsera associated press akagabase todola griki kama ba argamutti wardiyalen andara galana dargaggota dubartota afrika kula jaf iroto ko dargaggesato ku dabalate refena mota ergaye ballina mota afurtama ba te de mature likimfame bodo argame jedan Angau negum sandara galana tidabaludan hingga kami segalgalat namun jikdemishan bararamu denda aniru, jalaniru. Ogana Parti Komunisti China ta uniru sadafaf angu kan kabatan Xi Jinping, to bankara kongresi parti sani ratasat agesi sanin, yerun angu sani wuggota sagali olture kesat barbaj summa China fa Afrika cimsani dubbataniru. Johannesburg kesat Cape Parlet lammi wan Afrika kibba imma kanarat biye sani walin michu daldala biye taate ilaljise gafate jira galma gaba guddich Johannesburg kesana mon radio sagale America fipsa kennan angitokko angawta motumma addunya ra bekamo dajedan maqasani yu kan bekan hinturre heddun kanarat wali galangaru hariron daldala of investment in China fa Afrika kibba cime ittifufatanan Xi Jinping angorre yoturan gammachu sani ta udubatan Wagadar bi daldala biyyoota lamaan gidduutti geggeessame dollara biliyoona 29 ga'uun ibsamee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyot Sarandar Pankesatum noni de Girto Tarasha, Kutadonetsk Kesat Karargant, Garamagaraba Kumut Toftaran, so Chajurujechur and Ministrini Tisabritain, Vera Rasha Lalchise, Jimatar Afula Twitterisara Traga, Barres in Bexesajra, Kamutin Murnorana Lamafa, Milishoni de Girto Tarasha, Kanina no Luhansk, Magalati, Garakibatkan Argaman Ganden, Oftinif, Vangradit, the letter Kamfachu in Oruja Aragan, Barrefamisun, Jerkababati Adulisarak Abe, Warana, Idleokan, Adabato Tarashan, Gandenk Abaman Yojratan, Kotran, Ata Umalejer Agabasichi Company, Warana Umfa, Gare Wagner, Jeramun, Noni Hoganam, Nano, Dombas Kesat, Milkain Hangato Korgatanijran, Garen Wagner, Lola Bakimut Kesat, Termana Ulanak Abachun, in Oru, Gamma Bram President in Ukraine, Volodymyr Zelensky, Ifsaguyu Kenan Kanka. Misa kali sarat tak kaya ibsaniti, Rusia jolleshe Irak mata mala kawan garad dawaran tergajerti, lenju orang agudang kawan jiran. Lami wan Rusia dalam mikinsi kena mevkun, lola kena kesi yotikat terbanent koplu buntru randa usana bodani do, aci mawari haran. Gara addawaranat erga mu jiran, generalun Rusia ummatasani akhuruk awet tfayadam jiraniru. Korean kaba misaila balistika fagenye gababa furgugiste. Angoni Korea kebab Japan akajat anit misaili sun jimata gara andara galana ba Korea kaba furgugifame. Oganan gamta jaja warana gamis kan Korea keba Kang Ho Pil akajat anit warani biyesani Korean kaba yari tutuk akasekar abdu akikachi sach emake nejira. Korean kaba ukasa gara ibatoko turbatama ukasushe angoni Korea keba ibsani. Nano ukasa rat orkame kambara kumala mafkur asa detwari galten muddama odola Korea gat kesu raga ameh akabej rajaran. Ministra kabine Japan kantan Krokazu Matsuno balastiki jumata har afu gugifamef ayyar warana nano danga Korea kibabala liudan yali mesha warana Korean kabage gesite muddama jiru daran kanam meseta urubbataniru odungal galakanaf kamnu kanun.
Aye, galato metujube, ordotota Kenya, ammamo garagabasale Kenya birotti cena, nuwajinintura. Gamfa Afrika ti jili adda United States ti mai kameri finfinne kesati harra anga motummati wajjinini dubbatani jiru lolle Ethiopia kaaba kesajiru si akuma ittifufetti jira ibsawane odu immotan kanarratti ikal immotan kana ilallatani namoni akajirutti akaka ittanutti kindeste jira
Walwaran Ethiopia kaaba kesatti gegge samwa kattufufe jiru na gaba samajiru kanatti jillada United States ka Gamf Africa Mike Hammer gara Gamf Africa ti debe nijiran Mr Hammer arrafinfinne tittanamu miche minister Ethiopia demeke mokonnin wajjin walgani mariyachu sani ministrin imala Ethiopia ibsa gaba baba sen bexejira ittanamu miche minister ademeken Ethiopian furmata karana gar gamutti ciccita kajirtu jillada sarafirre debe ani mirkanisani jiru jeda ibsa ministrin imala basesun jillada United States Mike Hammer Warwaran sicha kat abatu charraki diplomasi United States gege sajir tuke saakak amatokote jelkab baate on kolole sarra egalani gara Kenya, Afrika, Ethiopia tide debiaturan. Gama bratin gargara ministerat imala United States duri Herman Cohen fule Twitter isani ratti barrumatan sanin waran Ethiopia kaaba ke satti gege samu akasal pat kat abatu miti TPLF motumma Washington burjajeun qaban ertraf motumma finfinnejiru aga TPLF akka aba siyasatin abamnetti waransa Tigray ke sat abu finjiran jeda nijiran gama biratin immo dubiman TPLF getachu radda ifsa kale samakale ke sat kennanin dula waransa umnot ertraf Ethiopiatin guyota shantama Tigray ratigege samejeran umnon nisani ufra alelulan bakkawan qabatani jiran ratti sakka jiran dubatan
ba Raya kawi, bahadur kai kawi. Talat cemari.
Nano raya, tinano adar kait. Dini cerai kita pada tago cajra. Karaza lambasa, Rama, Adiabo, Warana kumat batilak kaum. Risuran socilen guyota shantaman dabranif godan buah kanajeram. Wanisani fina garsisinif arrasalela tifuvan. waraanni keenya haala nama boonsuun shira diinaa fashalsisee jiraa jiran obbo Getaachoo Raddaa. Ummata nagaa irratti keessumaa ummata Iroobiif kunaamaa irratti aleellaan geggeessamaa jiranlee jedhan ibsa maqaleetti kennan kanaan. Ibsa dubbiimaan TPLF Getaachoo Raddaa kennan kanarratti mootummaa federaalaa Itoophiyaaf Eertiraarraa deebina gammaatti argame hin jiru. Akka mariin araaraa mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti Afrikaa kibbaatti geggeessamu waamicha gamtaan Afrikaa garee lameeniif dhiyeessee turee fi booda beellamnisaa gara fuulduraatti dabarsamee ilaalchises obbo Getaachoo Raddaa TPLF haaldureewwan gaafate guutamnaan marichatti hirmaachuuf akka fedhii qabu dubbatan.
Officialin communicator aan argamu. Aawun dheeratu ndaallaa qallo.
Beellamichi dheerateera yookaan dabarsaneera jedhan karaa sirnaawaadhaan nuun quunnamne amma deemsichi akka jiru nan beeka. Deemsi itti fufu ni jira. Xiyyeeffannaan keenya amma isarra miti. Deemsichi kan itti fufu yoo ta'e waraansa dhaabuun haala dursee raawwatamu ta'uu qaba. Xiyyeeffannaan keenya ijoon amma haleellaa diinni nu balleessuudhaaf nurratti bane dhaabsisuudhaa jedhan obbo Getaachoon. Oduu biraatiin mootummaan Itoophiyaa Ayerlaand gochaalee hamaa raawwattu dhaabuu qabdi jechuudhaan mootummaa Ayerlaanditti xalaya barreessee jira. Ittaana muummichi ministeeraaf ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqee Mokonnin xalaya mootummaa Ayerlaanditti ergan kana keessatti Ayerlaand miseensummaa tokkummaa mootummootaa kagamtaa Awurooppaaf bakka birootti qabdutti fayyadamuudhaan Itoophiyaa rukkutaa jirti jedhan. Itti fufuudhaanis Ayerlaand miseensummaa ishee tokkummaa mootummootaatti fayyadamte TPLF jajjabeessuudhaan Itoophiyaa irratti akka tarkaanfiin cimaan fudhatamu gaafataa jirti jedhan xalayaa Itoophiyaan barreessite kasagaleen Ameerikaa arge sana keessatti. Gorsaanti kanagaa biyyoolessaa mootummaa Itoophiyaa Redwaan Huseenis xalayaan sirnaawaan mootummaa Ayerlaanditti ergamee jira. Hariiroon keenya akkaataa nama gaddisiisuun qabxii gadaanaa irra jiraa jechuudhaan barreessan fuula Tiwiitarii isaanii irratti. Xalayaa Itoophiyaan barreessite yookaan imannaa gama Itoophiyaatii dhiyaataa jiru kanaaf agammaatti deebiin sirnaawaan mootummaa Ayerlaandii irraa argame hin jiru.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbaniitti ceena labataadha.
Bineensota kaatee aktiviizimiin jijjiirama qilleensaa addunyaa irratti hojjettu sagalee dargaggoota bebbeekaman keessaa takka taatee gara waltajjii addunyaatti akka dhuftu ishii godheera. Ji'a darbe keessa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waltajjii guddaa irratti dhiyaachuudhaan waggaa qophooftu. Aktiviizimiin kobaasaa rakkoo qilleensa biyyoota addunyaa keessaa duraanuu namoota miliyoonaan lakkaawwamaniif biyyoota irratti dhiibbaa guddaa geejjisaa jiru furuun danda'u jettee addunyaan kana akka beeku akka barbaaddus ibsite. Lammii Ugaandaa taatee shamarreen umrii waggaa 25 tun afgaafii yeroo san madda oduu Associated Press wajjin gooteen akkana jette.
Many young people are transforming their community.
Dargaggoonni baay'een dubbachaati jiran garuu warri siyaasaaf fedhii qabanii fi qabeenya addunyaa qaban jijjiirama kanarratti hirmaachuun waan isaan irraa eegamu. Warri dhugumaan waan tokko gochuu qaban isaani jechuudhaan hirmaannaa qaamota hundaa gaafatte. Waggaa sadi dura ture shamarreen tun aktivistii haala naannoo ta'uudhaan karaa magaala guddittii Ugaandaa Kampaalaa irratti mormii dhageechisuu an jalqabde. Waan kanaaf an ishee onnachiise immoo hojii lammiin Siwiidinan taate shamarree Greetaa jijjiirama qilleensa irratti hojjechaa turte ta'uu dubbatti. Binaasaan sochii Rise Up jedhu hundeessiteetti. Kunis sagalee aktivistoota haala qilleensa Afrikaa ol kaasuu kaayyoo godhate. Mootummoota gamtoomaniitiin qopheeffamu konferensii haala qilleessaa marsaa 25ffaadha fi 26ffaa COP25dha fi COP26 irratti argamuudhaan hooggantoota addunyaa wajjinis dubbatteetti. Ji'a fulbaanaa darbe keessas dhaabbatuma kana keessatti dameen UNICEF Goodwill Ambassador jechuunis ambaasaaddarii fedhii gaarii UNICEF gochuudhaan ishii muudera.
I take this appointment not as a testament to something I have done but as something that we have done.
Ambaasaaddara fedhii gaarii UNICEF jedhamuun moggaafamuun kiyya waanaan ofumaa hojjedhe irraa jedhee namanu garu wannan jechu dandau ogota laman darban kana wan dargaggoni wujjatan socci dargaggotarra wan argame jide yad socci dargaggota wan cima hujjacha ture akkasumas dargaggoni bayyen soda male kannen ango qabanitti duga ofi dubbataniru jette banasan UNICEF bekamti kana namota bebekamo hojisani qarqaru danda'an jede manuf kenna ishinis muda makana namota jijjira maqillensatin jireny sani kallatti dan iban irraga hiratti sagale tawudaf akatti fayyadamtu abdi qabdi.
Those that are being impacted the most right now, they're the ones that are least responsible.
Warri amma hala jiru iban irraga hajiru warra rakkinichaf sababa ta'u keessatti bakka gadi ana qabani anjettu Banasan, jijjira maqillensa laalchisee hubannoo uumu akka itti fuftu dubbatti. Yeroo ammaatti xiyyeeffannaan gabaasaalee akka addunyaatti waraana Ukraine keessarraan jettu Banasan rakkoo galoon rooba guddaatiin gahaa jiru geejjisu ongeedhaa fi beelaan bakka adda addaatti mudachaa jiru addunyaa yaadachiisuun barbaachisaa akka ta'es dubbatti. Qophiin labataanarraa kanumaa ani Tigist Gammeeti nagahan.
Orang tua saya nyama mau gara kopi ada tiket. Godin ni harar gebaha ibba kesa arka jatami torba gamu juma wang kabufi. Waggotan sadan darbani fi roba hankina roba walitti anse tabbati rati dabalate. Jiratota jiratonni hubamaniru bella donnimmo umaniru jedu jiratonni. Dimma kana lalchise jallanneni jiratota anga ota gargarsati fi dabile. Dunfa akasumasi warren gargarsa ajjorma arjoman tokko tokko asosiyete jirti ittane diyata
godin hararge baha ana gola odara jiratan hasosiyese akajedanit
wani rogine shi tammi derete sawa kana tin bezadalen tutu tan unte fi tan kamale kate sababa kana tin tamagala ge tinde ne mahdi tanne sate onge ye unte ge se je sugalen ne sura tu de le ne ti alan gitu anan ken ja porsi se bula ke sa tokko nasti se ne ga mochi o gitu ga saka a sanaka garte mochi sanje tu fi kanne kan mahana tu mata gargaru su jira motumman yuwana sakal gisti henna su hal maka nan jira sanale tamsa na ka jaye su jira gargara ma atu hinna ol sahe ga nan ni hinti wani de le wal kitta te male romin ba nan ro bu ga ya ni gargara su ka jaye su ti gargara su amman ta ana ga ni kana kai su ka den su la fike lalla su male ka lu bondu elle ge ni
jiratan ana kumbi ga masanin akka jedani
ana kumbi godina arge ba na yala ma tu jira orin beledan biya kana jiru namni to komitia gale ja ta far radio jira don illen akasuma tire illen akasuma ti halume jira ka jiru illen amalle me tin biya kana o biti to no ti se bula wan ta de sababa wan ya to dabu da tin gali ni sloni re ni to ka ita no ti se bula da magala ge tene gambi tamu bishani tu wan ta se injiu yaro amu jiru kana buya la mamma no re jira yaro onge kana ummani ruwa kadagaban yala mafata diba horonga ta e motumman lutte luka to koto ko ha dan kitivi da mu garga ta kadda hadu tur raba ka yaro bati da mafata diba ta an omaru hutan akati kiketani garga ji sunu ka hinge ni ba kadute wana ta ta sa ba wana kana ti na da kiketa mun ko namma arako ma te ti jiran
hararke ba ha ke satit gafa ta ma garga sabu sa go no fakatan obonure mahammed asofsi sentore
Kutinara di mana di jumpa bas, nama miliona asal tu kasih di jirata. Erabu dah hari ke jahatan ini, sorob jumanu gemujum ada kapu kutinara. Anak rahang ke ini si hoga hoga sari sendat di jekde. Baru anak mu tipu ulfat ada. Ya rosa ini kerum ni, kerum ni cuci sara. Anak rahang ke ya hoga kumuntiran ini lohonge ni kujiat akan anu kami spesial guna sedikit ada kita ko mudah kejira. Dari sa rova boleh daerah ini omish misalnya asal sahaja yang kamu omisha muka mu, akhirnya kalau faham itu mudah mudah kan ke, dalam jaring kenyau bergerak sahaja ni jiran ni kawan kita, alih jiran lagi.
Nanno na roba dabe kun warra horsi se bulada?
Ano horsi se bulati jwanwi. Aya ka kumbi wolo oda mayu nidaga chinaksan. Ikan kundi ne ano horsi se bulati.
Akka jurato ni jada niti bela da lendu ani rujaru.
Aka wajir hanya busa gunofa jani orangnya arge bahati. Aku beredar dar jurus aku nomor fuf shani kinyata dabalate. Sektoro tadi mira lato jini karo toko bahkan ni di dalam pun akan bawa di mencak kembali. Bela dar setiap kuya di akka sila bahina bela dar kamu di bela dua nomor asli karo kuma awas nih hati oso gan nih kunjungi jira tuhun rezeki dia. Aga amma titi tuhun nama kan jabrin jiru. Amma sahaja cipta sendiri sih, mungkin mada ni anon sih, sekarang sampai ni, tapi sekarang special case hotspot jadi kanji. Sekarang ramai bayi yang jiru dah. Anon kat sini berolde, mungkin mada murat orang yang kau jiru betul sah. Anak itu jadi orang kebaya. Mungkin mada makum ada pasal tinggi ni, nama sekarang ini kerjaan sana juga. Kerjaan sendiri ni sekarang. Enam bulan kuntal ayo ni bukan dia ni sahaja, kuntal aku makum ada pasal di tempat tu. Kerana kerja ini sah, atau kan ini juga si awas di mana sah jadi. Asal jadi orang kebiar tak sih kerjaan. Jadi usaha tidak boleh dibaca. Namun limau gara-gara sakit sendiri, kerana tu kan asal kita menjadi risiko juga. Akan namun tu bahagian jawa sakit. Orang itu cuma jadi sehingga baru ambas kerap sehingga arwah jungkam. Akan mudik lah tanpa murah selain itu orang mau biarlah sendiri. Hanya jadi walau gara-gara orang berapa ni gara-gara kita kejar rumah. Nampak sih kadangnya namun di bawah muka nampak sih namun tak. Tunggu sahaja nanti rezeki kita jadi gelar tua aja. Boleh beri cara apa tak cuma berbaca gelar tua.
Apa tak gara-gara namun mac ayah jadam. Gama sitti maludan kan hengar gasa gumachan kesa toko. Godina harar gelit afi baha keset. Wan argan kan naf ifsan. Itigavata maulanaan abbaticha. Dr. Badri Ahmed akasjur.
Nalim yetun onge kanana kamita manikan argine. Okenya fararge baharra chalakale inga kagarsaniki. Anale digdamata hu harar gelit arra kudashan. Olumagala aradale tibba burchalan keset. Hawasni. Jab prosan agar wilayah ini sedih cah lebih curak, sebab ini angkara rumah kanan ini termusani keragalan kini agar sisa ni zero gergas sahna gay sudah argilitasis bahas zero zaman argiluti, ugu mahawasnya cijurusun rakoh hamang kesejarah curakan argine, oligala anale kuda sorup kesekti. Ara dale di pasien tan ol rakoh bishan dugaati termusani cici botin zero bishan detevis tu argine. Awas ni pun posisi sebulan dah. Bayi ledos ni sila isan, yero onggil isam muda tu gurguran ille. Mudaan nyata cinta curan dan bayin sebabi onggil kanan jua tuan. Arkine onggil kanan dan tu curan dan jenno harre galaf sebulatih. Bayi ledan bayin bila sebille tuani yero cinsan frame muda tuan. Arkine namun ni selowo isan kanan beratani ro tuani sa arkine cerra. Jualan itu mana perlu sahaja dahulan sebab ini kanan harta cili nak jero ragale toko-toko arginejera kesafu hardolin olfatisi warri house sana kesemua diamond okasian negatifis angkana nyata kanan welcome rapoh faya tiffor satu lawan sejarah susami di kanan arginejera umur kamu ni mo aposi kavinya ayota dia kesafu biala. Kan sebab selama satu tahun leh macam ni, masa lama kerja sebelum dan dengan cerana leh harus kita terbaik, harus kita bahar raisi. Amal leh masa satu fadaf, jika sebelum fadaf, wara rakun itu mati, jika sebelum kerja ni terbaik, ni cuma macam cerana. Tetapi mungkin mangguda jurus ni argina kehamiti, namun ni tu fadanis, jarmanis, waliti, kendomne, anale rakun sama kena, dah semua cerana garu. Bayi ni namu tak kerja sebelum badan ni ujung rolan le, pasal tak sedemikian.
Aggeeffattoota keenya keessummoota koomara galateeffachaa kananarraaf jedhe xumureera anjaalanne gammadaati nagaatti.
Torban darbe Saudi Arabiyaanii fi miseensonni gamtaa biyyoottanii boba'aa oomishanii yookaan OPEC'i oomisha boba'aa hir'isuudhaa fi murtoo raashaa fayyaduu danda'a jedhamu erga dabarsanii asii miseensonni mana maree mootummaa Yuunaayitid Isteetsi seera waliigaltee gurgurtaa meeshaa waraanaa Yuunaayitid Isteetsii fi Saudi Arabiyaa gidduu jiru akka jijjiiramu yookaan akka haqamu dhiibbaa gochaa jiru. Dhimma kanarratti kongireesii wajjiniin hojjechuudhaa fi pirezidaant Baayidenis akka fedhii qabanu White House ibsee jira. Dhimma kanarratti gabaasa sindisiani ITS kopesite itansine sinidiesin.
Gamtan biyotan zaiti boba'a omishanu OPEC torbandar be omisha boba'a guyyati barmeli milioni lamani hirrisud afi murtesu isatif. Saudi Arabia rati tarkanfi nakafuratamu misensoni manamare motumma United States gafachajiru. Yemu misensoni manamare filanno wala kesai radebi ani akawajinini irrat hujjatani President Biden isi ifsanijiru.
We're going to react to Saudi Arabia.
Saudi Arabia daf debi kenuf de majira maritas zajira yerosan debi antar kafi fudanna
yemurashan ukraine ni werantejir tukanatim biyi opeki ni ibdu Saudi Arabian wan omishaboba a irisudani akagatin dabala mutasif tefi serri gurgurta me shawarana turku aka irratti bahu kabu misensoni manamare lama iba tasisajiru Senator Richard Blumenthal dimma kanarratti yada kennaneju.
The complexity of these issues go way beyond just a single decision on oil and the president.
Dimichi dimmo bobara kadabreda. Dimicharra debiani ilalu ratti yaani presidenti sirrida. Sera kan akkabar baachisata yettufudanna. Murto addam baybe kamirratti kanake kateda. Waritru fenye gam tokkoti kamullacha jiru.
Sababa hala dinagde yero amma irra kan kae. Murton OPEC sagale guturani kandarbe ajetti Saudi Arabian. OPEC Russia dabalate biyottani boba'a omishani digdami sadi kanukkesa kabu yota'u gatida fi ammamumma omisha boba'a irratti qama murto dabarsuda fi ango kabuta. Sera hara Saudi Arabia ilalchise ba'u qaba jedame kana kan qopesan kesa tokko kan ta'ani. Misensi manamare rokaanan Saudi Arabian Russia cina dabbachu iseti fi dogoggora akka hujjatte himani kunisi wan bara presidentumma Donald Trump ni hujjatameni akka ta'e dubbatan.
I believe the Saudis have consistently been miscalculating in the past couple of years and it's probably
wagotam murasa dabran kesa Saudi na kata dogoggora ta'en wan itu fajirtu natti fakkata Tari Presidentin Durani Donald Trump wan jarri barbadan akka hojjetan wan eeyyama kennaniif ta'uu danda'a. Wanti President Biden hojjechuudhaaf yaalaa jiran gara walitti dhufeenya sirriitti madaalawaa ta'etti deebi'uudha.
Bulchiinsa mootii Mohammed Bin Salman jalatti Saudi Arabiyaan United States wajjiniin akka dhaabbattee hin jirre dubbatanii xiinxalaan Durani walakkeessa baha Aaron David Miller yemmuu VOA'tti himan.
Saudi Crown Prince did to literally undermine the president's political position.
Motin Saudi yero flanno wala ke sator banto kofut bobar takkagatin dabalam gochun sani dugmatti tuffi president chadi sababa president Russia Vladimir Putin Ukrainian wereranif ibarratti taasisudaf ejjenno president chifawasna dunya qaban tuffachuda siyasab nagdeedan Putin indegeruda
Senatoroonni bakka bu'oota paartii Rippaabilikaanota ta'an dhimma Saawudii kanarratti amma ammaatti waa hin dubbanne. Isaan keessaa ammi tokko bulchiinsi mootii Saawudi Arabiyaa mirga namoomaa akka dhiibaa jiru ibsaa jiraachuu isaanii itti aanaa pirezidaantii Inistituutii Imaammata Walakkeessa Bahaa kan ta'anii Biriyaan Kaatuulis akkana jedhanii jiru.
Some of the senators from gas producing states in the United States were deeply concerned about
Wagala Madura yero Saudi Arabia biyotan misensoto OPEC gati boba gari busan senatoron kutale United States warren boba omishan bakkabu an yaddo kesa senani turan wanti guddam mulacha jiru garagarumma party le siyasarra wan maddeda walitti dhufeenyi United States Saudi giddu jiru buura dhaabbatarratti kan hundaa'e miti.
Pirezidaanti Baayden adoolessa darbe keessa daawwannaa isaanii Saudi Arabiyaa keessatti taasisan ilaalchise qeeqa dhiyaachaa jiru irratti White House deebii kennaa jira. Daawwannaan suni waa'ee dhimma walakkeessa bahaa irratti akkaataa waliin hojjetamu irratti mari'achuudhaaf malee waa'ee boba'aa irratti miti jechuudhaan masaraan White House deebii kenneeni. Keekichi akka fudhatama hin qabne beeksisee jira.
Hayye hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu voaafaanoromoo.com jedhaatii nu erga. Gulaalaanii qophii kana namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu registe gamme. Produusariin keenya Biraan Haayiluu, gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee, ogeessitoonni istuudiyoo 53ffaa Anis Baqqaaduu Moroda. Waan nu wajjin turtanis nu galateeffachaa nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti.